azigubu iba zonazi kunahagate yebo kunahagate baba Paga, Baba, yebo, kuna paga te,
my friend and my brother, all the way from KZN, Dumim Costa.
Yeah. Ulimile unaphaka Imupha munye uNkulunkulu onencebe ezimingi unaphakade Lithi izwi likaNkulunkulu njalo ekuseni His mercies are new They are new for you They are new for you They are new even for you Zimingi unaphakade Ngathi singayikhona sikhule sonke thina esikholwayo Awi ngeva zakho Awi ngeva Zimine kuna paga
Zimine baba
We basalwane akunasono Esihlule amandla kaNkulunkulu Can you sing it one more time? Zimine kunaphakade Zisanele, zisanele His grace is sufficient
Thank you. The Lord bless you.